waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab talaada bisha julaayna ay tahay 1 2025, halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s, magacaguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: duufaamo aad u daran oo ku dhufanaya xeebaha bari ee austreeliya, ra-iisul wasaare antony albanisi oo sheegay inuu dadaal badan ku bixinayo siduu ula kulmi lahaa madaxweynaha maraykanka donald trump, khubarada ku takhasustay saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaano iyo dabaylo xoog badan ay ku dhufanayaan magaalada Sydney, taasoo saameyn weyn ku yeelan doonta xeebaha bari ee gobolka New South Wales maanta iyo berrito. duufaanta bambaanaha ayaa lagu wadaa inay roob gaaraya 100 millimitir ay ka da-aan muddo saacadaha xeebaha bari ee Australia, iyadoo 120 millimitir oo rooba la filayo inuu ku dhufto magaalo weynta Sydney 6 saacadood ee soo socda. hay-adaha adeegyada degdega ayaa sheegay in 900 qof ay soo waceen oo doonaya in la gargaaro ama la taageero. dadka intooda badan waxay ahaayeen dad horeba dhibaato ama khasaaro ay soo gaartay guryahooda iyo gawaaridooda. wixii ka dambeeyey markii kulan la qorsheynayay oo ra-iisul wasaare antony albanisi uu foolka fool ula yeesho madaxweynaha maraykanka la kansalay bishii lasoo dhaafay sababo la xiriira dhacdooyinka bariga dhexe, ra-iisul wasaaraha ayaa wajahayay 7 cadaadis lagu weydiinayo goorta uu la kulmi doono madaxweynaha maraykanka. dadka qaar ayaa sheegayay in mr trump uu ula kulmi waayey mr albanisi maadaama austreeliya uusan wax weynba u arag marka laga hadlayo arrimaha caalamka, gaar ahaan marka loo barbardhigo dalalka kale ee ganacsiga weyn uu maraykanka kala dhexeeyo. laakiin mr albanisi ayaa channel 7 waxa uu u sheegay inay jiri doonto fursad kale oo uu kula kulmo mr trump. wasiiradda arrimaha dibadda australia penny wong ayaa u safraysa dalka maraykanka 7 si ay ula kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka quadka loo bixiyey, halkaas oo ay ku doodi doonto in australia laga dhaafo ama laga cafiyo canshuuraha maraykanku ku soo rogay badeecadaha dalalka qaarkood australia ay ku jirto. shacabka australia ee khatarta weyn ugu jira inuu ku dhaco kansarka sambabka ayaa lagu boorinayaa inay ka faa'iidaystaan barnaamij cusub oo lagu baarayo xanuunkaasi, kaasoo diyaar noqonaya wixii laga bilaabo maanta oo bisha julaay ay tahay 1. baaritaanadan ayaa lacag la-aan u ah dadka qaarkood iyagoo isticmaalaya kaarkooda medicareka, waxayna ku xiran tahay dadka xaqa u leh hadba da-dooda. dadka xaqa u leh waxaa ka mid a dadka da-dooda u dhexaysa 10 ilaa 70 iyo dadka waqti dheer sigaar cabayey. kansarka sambabada ayaa ah 5-aad ee ugu badan ee dadka australia laga helo, laakiin dad badan ayaa u dhinta maadaama inta badan qofka uu is-ogaado isagoo waqti badan uu cudurku hayay. shaqaale la shaqaynaya caruurta ayaa lagu soo ogay dacwooyin badan oo la xiriira faraxumayn caruura oo ka dhacday gobolka victoria. booliska ayaa sheegay in nin 26 jira la filayo in maxkamadda la horgeeyo isagoo lagu eedeynayo 7 dembiyo oo la xiriira faraxumayn loo geystay 8 caruura oo lagu xanaaneynayay xarun xanaano oo ku taala point cook ee galbeedka magaalada melbourne. intii u dhexaysay bishii abriil 2022 iyo janaayo 2023, xiritaanka ninkan ayaa keenay in baaritaan ballaaran ay sameeyaan cutubka falgaboodyada u qaabilsan booliska victoria, kuwaas oo ogaaday in ninkani uu sidoo kale ka shaqaynayay 20 xarumood oo caruurta lagu xanaaneeyo intii u dhexaysay janaayo 2017 ilaa may 2025. madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxaa lagu wadaa inuu saxiixo amar cunaqabateynta dhanka maaliyadda looga qaadayo dalka syria. afhayeenada aqalka caad caroline levitt ayaa sheegtay in tallaabadan lagu doonayo in dalkan xasilooni lagu soo dabaalo, waxayna keeni kartaa, ayay tiri, in cunaqabateyno badan oo kale laga qaado dalkan. laakiin cunaqabateynaha qaarkood ayaa hari doona oo weli saarnaan doona ayaa la yiri dalka suuriya. kadib markii uu dhacay kaligitaliyihii Bashaar al Asad bishii Diseembar sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo afjarmay 13 sano oo dagaal sokeeya dalkaasi uu ka socday, taasoo waqti cusub u furtay dalkan Suuriya. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa roobab iyo 14, Sydneyna waa roob iyo dabayl marka dambe qaadaya iyo 17 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka SBS Somali.